fire.
Yes, Bana.
Come on, fire.
Eh.
Come on, fire.
A Main Switch production.
Party after party, Kipchoge ameshinda. 159, Sheshe na Mizinga.
Come on, fire. Eh. Come on, fire.
Kani Nadia Mukami itatuma fair. Juna juwa magizani nitanyemerea. Chorea maslay queen geli yao ni ya ni. Nitumie nsambazie nsaidie chorea. Tuma fair, nataka human air. Na tumejua na juzi ukitembea. Itabidi pasta nganga amekuombea. Nikau na mapepo riswa ondokea. Leo Mpesa ni kazi na hang. Nikimshowa kama na nipima ako cram. Chukua uba chap chap na mhepe jam. Na baby ukifika leo Boko Haram.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair. Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Matema double decker hadi ngware show. Hapana teveva kamble na ameona kancho. Ingiza machua za mistari kikomasho. Kana mama yako kawezi pia na kago. Sifanyi bank ata waza ntumia. Niko java na tools menikatikia. Anakata tenja kisikia huna form. Ajua uko na goko yela ya kutoka ngong. Nimetoka kotiko, juu ya msako. Sina kakitu, mamitu mafair. Na panda matri, kufika CBD. Donda amedondoka, amekimbia na fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair. Come on, fair. Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair.
Yes, Bana.
Come on, fair. Come on, fair.
Yes, Bana.
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 Come on, fair.
Hey.